J-Rocks. Exclusive from ZambianClick.com.
It's a sign.
I'm in love with
all my life, nigga, baza no napsa. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find the plug in monga adapter. Sikuti ife city baza monga baby. Timafakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni semsemu na watu. Nibantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe take a guada city guada semsem. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX12 is the motor. Babusa bari be content bati bari na chuma. Bafuna ka 5 kwacha keni nako nikatuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya, ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Naya chilungu patumba. Kaya, mavuto yebezi anitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire munichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now.
Dimusepelo wa mano na rigraja. PhD tema pepa ya kufoja. No jobu banzanga vainza mafodia. Very shocked that's why ni pe mafodia. Ninkula paba fiashte tindale. Plan B kwalifio kuba musiciani. Na yo ya nikoso kuba chalo chishani. Sunga nkale chesta venga bachabe chabe. Songa chunta njika lafe one posi. Limbiku success tu alio chafuzi. Haba kutupa connect they refuse. Limbipa mulilo ifo tu sende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali mane sana pange badi mu time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing asikulu. Fulu, 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 he's the best of a daddy. Generational wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa de kelela pressure ikusukuluze. Osa le kaboti ya mundu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake mukapuma. Masnika na macheni monga dismo. Hii life even when you have you will need more. Yeah, badu tenjele usaleke baku nyunye. Sunga queen ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi vika malume. Kaya, ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya, mabuto yebesi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now.
ZambianClick.com.